jacaylka ku socda haday diiday miyaan ka samraa ka samraa miyaan ka samraa dadyo yartan sanki jacaylka ku socda haday diiday miyaan ka samraa ka samraa miyaan ka samraa dadyo sirta ashqiga sirta ka furfuro qalbiga miyaan ka tiraa sadriga miyaan ka tiraa sadriga inta sirta ashqiga sirta ka furfuro qalbiga miyaan ka tiraa sadriga miyaan ka tiraa sadriga suga suga sadal ku hawa nafto suga 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 sadal ku hawa nafto tartidu silcaaniga tartidu silcaaniga suga 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 sadal ku hawa nafto suga 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 sadal ku hawa nafto tartidu silcaaniga sasarin sidana haylo gudbini war hadda layso sasarin sidana haylo gudbini naftida saraya eduna sakune flayo sokeye sokeye raaysa sokeye sokeye raaysa